Mind the way, baby.
Not see my T-way.
My Benzo, send a dead bobo.
DJ Breezy Norms introducing the sweetest look one around town. Fifi Music, West Nile. Are you ready?
Kill a bitch.
Yuku. Mavuti maboto boto ba mabaku kila ni maria nyabeda wero sende nyabeta tido saro malia
moyo kila
yuku mitu mavuti maboto boto ba mabaku kila ni maria nyabeda wero sende nyabeta tido saro malia
mani ba madinya beyonzi panzi madria toa demando less bendiria baria kanaje ni tedi dori site kuwa masende siba Alo kwazi matunga mungu ya ribe
Paramatatu Mikale matungu mijenga pia mabebe
Masende tiba Alo kwazi matunga mungu ya ribe
Paramatatu Mikale matungu mijenga pia mabebe
Mami na dititu dada do Mime ni mobilia ni dada kiri ni fo Akumisa kama netengula makado Nesibini mini dinangula makazodo Madini kutoto, mazani kuzodo Tumfade kunga watu bani bongo Lopitika dote bandini Erton veri haslani Edomini jomini kuderi kino kulara Kitande mamba yitu kini valesi Yama Yama Masende tiba Alo kwazi matunga mungu ya ribe
Paramatatu Mikale matungu mijenga pia mabebe
Masende tiba Alo kwazi matunga mungu ya ribe
Paramatatu Mikale matungu mijenga pia mabebe
Mandiwe
Machi matiwe
Madenzo Masende demo
Maye mandiwe
Mami na didi tu dada do Mime ni mobilia ni dada kiri ni fo Akumisa kama netengula makado Nyasivi ni mini dinangula makazodo
Yuku Mito mavuti maboto boto Ba mabaku kila ni maria Nyabeda wero sende Nyabeta tido saro malia
Yuku
Mito mavuti maboto boto Ba mabaku kila ni maria Nyabeda wero sende Nyabeta tido saro malia
Masende tiba Alo kwazi matunga mungu ya ribe
Paramatatu Mikale matungu mijenga pia mabebe
Masende tiba Alo kwazi matunga mungu ya ribe
Paramatatu Mikale matungu mijenga pia mabebe
Mini daddy do Ale mini daddy do